Enkosi mzalwane uNeville. Molweni bantu. Kulungile ukuba lapha namhlanje emnqubeni. Kwaye ndikhe ndacinga mhlawumbi ukuba ndinokwenza umzalwane uNeville athethe ngale ntsasa ndiza kuzama ngobusuku. Kwaye bendijonge emva koko kwisifundo sesikolo secawe ukwenzela le ntsasa. Kwaye injani Inkosi ivuma siza kuzama ukubamba esi sifundo sesikolo secawa. Ngoku bekusele kuziveki ezimbini ngoku malunga kususela oko ndingenile. Kwaye bendisoloko ndipha kuphapha njengoko ndiqonda ukuba entsimini ndiye ngenene ndadinwa ndaze ndangabi nako ukuqhubekela phambili. Kwaza kwafuneka ndingene ukuze ndifumane ukuphumla kancinane kwaye ndithabathe malunga neentsuku ezintathu ndehla ukuya eWolf Creek Dam ezantsi eKentucky apho ndazalelwa khona ndacinga oh ndiziva ngokumangalisayo ngoku ndiphilile ndaze ndabuyela ekhaya yaze into yokuqala encinci endidibene nayo ebusweni yaba luhlobo oluthile lweyaseburhulumenteni inyewe engokwezirhafu ahamba yonke indlela ukuya ezantsi kwakhona ke ndiqondile ukuba kuya kuthabatha ngaphaya kweveki okanye ezimbini ukuze ndiphumle. Kwaye ulungiselo lwam sele luza kutshintsha ngoku kwaye andinamihlangano icwangcisiweyo kwaye seso sizathu sokuba nje khe ndithi gu icala ndicingile. Kwaye ngoku kwezi veki zimbalwa zizayo ndiza kukhe nje ndithabathe ikhefu uphumlo ngokupheleleyo ndize ndilindele enkosini. Kwaye uninzi lwenu bantu abalapha abasele benethuba bebekunye nathi ixesha elide niyakukhumbula oko inkosi yakuthethayo kuthi yena usoloko ekwenza oko athe uyakukwenza. Khumbula xa kwasekuqalekeni apha enkonzweni yintsasa esathi sabeka ngayo ilitye lomnquba uhlobo awathi yena ibhaliwe kwaye ihleli elityeni uqweqwe lebhayibhile yam. Ngaloo ntsasa loo mbono omkhulu wathi lo asinguwo owakho umnquba ndathi uphi wona Nkosi. Waze wandibeka phantsi kwesibhakabhaka laza izwi leza ndaza ndajonga ndabona loo minqamlezo mithathu kanje imithi kunye nesiqhamo sayo nokunjalo niyawazi into oyiyo umbono ubusoloko ubhaliwe iminyaka. Ndachola ngenye imini incwadi endala phezulu phaya ndifunda ezinye zezinto inkosi eyazithethayo kwangaphambili nesezenzekile malunga nezi zobunjubaxa izinto namalunga nohlobo imfazwe eyakuza ngalo kwaye zonke ezo zinto sele zintlithile. Kusele nje zimbini kwenye ezo ziprofeto zikhulu okuthi iinqwelo mafutha zibe sendleleni ngesilawuli esichaseleyo sikhangeleke okweqanda kuphela awuyiqhubi iyazilawula. Kwaye kuya kubakho omkhulu umfazi enyuki kuba iMelika ililizwe lomfazi kwaye iyaku omkhulu umfazi uya kunyuka abe ngumongameli okanye okuthile okunjalo elizweni kuze ngoko kufike ukutshatyalaliswa ngokupheleleyo isizwe siphela siyatshayelwa singabikho. Ndaye oko ndiyaqikelela ngoku asiyo inkosi ethetha oku okunye malunga nomfazi yiyo yinkosi kodwa ndaqikelela ngo-1933 ukuba ihlabathi liya kutshatyalaliswa ngokupheleleyo phambi ko-77 ke ndandingekayazi ke ngoko ukuba banayo into enokwazi ukulinyibilikisa njengokuba benayo ngoku kodwa ndabona isizwe sisekutshatyalalisweni okupheleleyo kuzi ziphunzi zemithi nezinto ezinjalo eziseleyo ke kusendleleni yakho kwaye ukuba zonke ezinye ezi izinto zifike zedlula njengoko yena watshoyo uya kuba njalo nanjengokuba wathethayo kwisibhalo apho oko akuthethayo ukuba uKristu weza ukuqala uya kuza kwesibini zaye zonke izinto azithethileyo ziya kwenzeka. Kwaye ngokungqamanayo sibona oku sibe sisazi ukuba inani lethu sele liza kubizwa njengesizwe sisazi ukuba ibandla sele liza kuthabatha uxhwilo lalo uyayigungqisa intliziyo yomlungiseleli okanye neyiphi na yelungu ukuyazi ukuba sikulomhla neli lixa esiphila kulo lelona xesha apho nawuphi na umntu owakha waphila emhlabeni lilo kanye ngoku oko kuthi kulo ibandla ke yinqwenela ngokuqinisekileyo imithandazo yenu. Ndikhe ndabona enqubeni kwaye ndibonile ukuba bebenalo bebeza kuba noluthile uphindonyulo nako konke ebandleni lwamanye awebhodi nokunjalo nebandla lidinge intlanganiso encinci ukuzanyiswa okuncinane naye nasoloko mnabubele kwaye nindisikelela nam ngokuba lapha kukhangeleka ngathi bekuyintsikelelo kuni kwaye ndiqinisekile ukuba nani bekuyintsikelelo kum naye nisoloko nikwamkela oko ndithe kuyinyaniso njengoko ndikubone ngothixo kwaye ndiyakuthakazelela oko ke ngoko ndiqale khona kwaye ngoko bendiza kufumanisa ndize ndenze ibandla lethu ndithi tye kwibhodi yalo kunye nokolunye nokunjalo kwaye ngoko ndicinge emva koko ndiphume ndaya kuphumla kancinane phambi kokuba ndibuyele entsimini kwakhona igcineni phakathi kwenu ngoku asiyo yabo abangaphandle ngeyalo umnquba sifuna intlanganiso nalo umnquba ukuze yonke into nayo yonke impazamo zonke izinto ebezikade ziqhubeka nokuba mhlawumbi ziimvakalelo ezincinci zisuka komnye zisiya komnye abo ndiza kubafumana bonke ngabanye ndibadibanise ubuso ngobuso ke ukuba awufuni kujamelana nayo kungcono uvele ulishiye ilizwe kuba uyawube ujamelene nako konke kwayo kanye olwahlobo sasikade sisenza ngalo apha emnqubeni kuze konke kugudiswe ngoba singabazalwane noodade abophule umthendeleko umzimba kaKristu ukunqumleza itafile yeentsikelelo kwaye akekho omnye ngumtyholi yedwa onokwenza into ephosakeleyo aze abangele iimvakalelo okanye akrazule nokuba yintoni na enjalo ndaye ndithabatha owethu umzalwane uNeville size siye kwindawo nendawo sizise abantu ebantwini sibamanye de umnquba omdala ubuye usekwe kwakhona ume ngeenyawo uvane ngenxa yobukumkani bukathixo ngoku esi siso isizathu sokuba ndithethe oku kungokuba kulifanele eli lethu iqela lincinane apha ngale ntsasa kwaye ngoku ndiza kukhe ndiphumle ndize ndibuye nje ngokukhawuleza endinokuba nako Koko, ndilindele ukumka ndiye entsimini kwakhona kwaye kweli ityeli inkosi ivuma ndifuna ukuthatha loo ntwana sele siyenzile engxoweni nokunye okunjalo okukokwam kukhutshwe le yangaphandle inkqubo yovakaliso ndizithengele intente entsha nezithile izixhobo ezintsha ndiqalise entsimini hayi ukusuka kwinkonzo uye kwinkonzo kodwa ekuyeni kweyeyethu imihlangano ngoku kungekuba andibananzanga abazalwane bethu abandimemileyo nto leyo imangalisayo kodwa okuninzi kwako konke kwayo ufumana ukuba kwezi ngqungquthela baye bathi siya kube silapho baze bonke abahlobo bakho bangene kuze kube lolukhulu ugqoqo lwemali ibafunxe phantsi abo bantu ndisandula ukufumanisa oko uyabona ke oko akulunganga sifuna ukuba nendawo apho siya kuthi sibazise khona awunyanzelekanga uze namali yakho vele nje uze wena buqu ukhonze inkosi yabona kwaye ke ngoku nolungiselelo lwam luthabathe utshintsho ngoku ndisakhumbula xa ndandidla ukuthabatha isandla somntu ndize ndime nje phaya ize inkosi indixelele ukuba babehlutshwa yintoni yathi ngoko kusaye kwenzeka ukuba wena uzazi iimfihlelo zentliziyo yabantu nonke kuni niyazi ukuba oko kwenzeka nje ngokugqibeleleyo ngendlela ekwathethwa ngayo ngoku eli linyathelo elilandelayo nebeliprofetiwe lwaza laxelwa kwangaphambili neliya kuba kude le ngaphaya kwayo nayiphi na kuyo niyabona kwaye kanye ngoku ikutshintsho kwaye eso sisizathu sokuba usathana andilwe ngerhafu yengeniso ezama ukundixelela urhulumente ukuba ndibamba irhafu yengeniso niso kwipeni nganye endiyithabathileyo njengomlungiseleli kususela kwiminyaka engamashumi mabini anesixhenxe eyadlulayo ekungeneni kulungiselelo akunjalo ngoba ibudlula apha ebandleni ndilithendwa leli bandla injalo kanye loo nto iselugcinweni apha ke ngoko ukuba ndilithenjwa nongxowa weli bandla ngoko akukho nto ehlabathini urhulumente akanayo kwanto yakwenza naloo nto ababuzi kwibandla babuza kum ndakuba ndingunongxowa webandla kwaye amathenjwa atyikitye iphepha elisebhankini phaya ukuze zonke izimali ndaweni yokuba ndibe nesiseko esisesam ndiyidlulisa ebandleni lam apha ngoba lona ngokuzenzekelayo sisiseko kade kwaye ukwenza loo nto inceda mna ukuba ndiyeke ukubaleka ndimke ebandleni ndilishiye. Andize ndiphume ndakuba ndingeyonto apha. Emva koba ndabathembisa abantu ukuba ndiyakubuyela ebandleni amatyeli ngamatyeli ndize ndibancede. Seso isizathu sokuba ndiyigcine ngolo hlobo. Ngoba ndenza isithembiso kuni bantu. Kulowo unobangela wokuba ndihlale nayo ngalandlela. Endaweni yokufumana umntu ke ukuba wenza loo nto iyigibisela embuthweni ndaye ndingochasene yompela nombutho ke ndiya kuyigcina ilolu hlobo ilulo ezandleni zikaThixo ukuze siqhubekele ubukumkani bukaThixo. Ngoku ngale ntsasa sifuna ukufunda eli lakudala lisikelelekileyo ilizwi size sikholwe. Ngoku ndifuna ukuthi kananjalo ndibona umzalwane u-Egan nabaninzi abanye bamathenjwa ehleli apha emva kokokuba besikhe saba nentlanganiso yethu yamathenjwa ngobunye ubusuku. Yinyaniso mna esidlangalaleni phambi kwebandla ukuba ngamnye kuni nonke anisengawo amathenjwa akhonjiweyo, ningonyuliweyo amathenjwa kwaye amagama enu asezincwadini. Kulungile. Kwaye ngoku baza kubamba olunye unyulo lwamadikoni nokunye okunjalo. Kwaye umzalwane uNeville yena uya kubabiza abo kwangoko nje emva kwenkonzo. Kulungile. Kwanawo amathenjwa njalo njalo njengokuba simisela ibandla sifumane konke okwangasemva kume ngendlela sandule ukubamba imvuselelo njengokuba isiza. Ngoku nje phambi kokuba sityhile amaphepha apha ukwenzela isifundo sethu sesikolo secawe kweli lizwi likhulu loThixo ophilayo, masithobiseni nje iintloko zethu imizuzwana embalwa njengoko sithetha nombhali wale ncwadi kwaye ngoku sibeke bucala yonke ingcinga, yonke into echaseneyo ukukubamba ukungazizuzi intsikelelo. Masithandazeni. Ogqithisileyo ngobungcwele nobulungisa uThixo kobakho obusikelelekileyo ubukho ngokuhlonipheka ubukho siyeza ngoku sinikela kuwe ngobethu ubomi kunye neyethu imiphefumlo nemizimba yethu neenkonzo zethu neetalente zethu nako konke esinako sikuzisa kuwe. Kwaye njengokuba ujonga kuthi Nkosi ukuba kukhona siphi na isono esize nesingavunywanga, sicela wena Nkosi Thixo ukuba uqabe igazi lonyana wakho uYesu kuloo ndawo injalo, kuba sisazi ukuba thina ngokokwethu asiphelelanga kwaye akunakwenzeka kuthi ukuba singaze sibe ngabaziphilelayo kuthi ngokwethu. Kodwa sixhomekeke ngokupheleleyo kwigazi lakhe elixabisekileyo kunye nobabalo lwakhe lungenelele endaweni yethu ukuze thina boni bangenaxabiso sikwazi ukuba ngenye imini singene ngokungafihlisi kobakho ubukho sisizisa phambi kwethu eli gazi lenkosi uYesu nelilelona wena kumaxesha adlulileyo waliqonda ngokuba ligazi lowakho ekuphela komzeleyo unyaka, waze wenza isithembiso sokuba ngaye ukuba siyazixela izono zethu siya kugwetyelwa ngobabalo lwakhe. Kwaye ngoku besicela Nkosi ukuba usixolele ngayo nayiphi na impazamo nasiphi na isono sesigqitho okanye ukungenzi isikreko ukuze nokuba nayiphi na ingcinga engendawo igqobhose umphefumlo wethu ngeentolo zomlilo zikamtshoni ukuba uya kuluqhubela kude olu thaba lubi lwakho nolukwalo lwabantu bakho. Kwaye besicela ukuba uthumele umoya oyingcwele uze uthabathe ilizwi ngeli ixesha njengokuba sizinikezela njengezixhobo ukuze wena uthethe ngathi uve ngathi elakho ilizwi. Sanga nathi singalamkela ngokungalisuka kuwe siyishiye le ndawo namhlanje siziva ukuba sikhe salungelelaniselwa umba kaKristu ukuze siyilungele ngcono inkonzo yangokuhlwa nje nangomso ngenxa yondwendwelo lukamoya oyingcwele. Sikelela abazalwane bethu kwiindawo zonke, amabandla ngokunqumleze ihlabathi, abo babambelele kwilizwi lobomi kulo mhla umbi. Siva ngathi akusekho xesha laneleyo liseleyo ukuze kusetyenzwe, ngoba ubusuku buza ngokungxama, amafu emfazwe ayandanda kwakhona. Ububi busondele, kwaye siyathandaza ukuze usiphe ukuba sisebenze ngaphezulu kunakuqala. Phumza imizimba yethu ediniweyo, Nkosi, uze usithumele kwakho edabini, kuba sikucela egameni leNkosi uYesu, kwaye ngenxa yakhe siyathandaza. Amen. Njengokuba sivula ngale ntsasa iBhayibhile kwese seshumelinanye isahluko sencwadi yamaHebhere, koba ngolwesithathu ubusuku besithetha kwesi sesixhenxe isahluko sencwadi yamaHebhere eka Melkizedeki, engongenayise kwaye engenanina, engenasiqalo samihla okanye siphelo sabomi. Ndiye ndacinga mhlawumbi ngale ntsasa kuya kulunga ukuba sivule kwakhona le ncwadi imangalisayo, kuba noko sinaso isandlalelo soko sinqwenela ukukuthetha kwizifundo ezigqithileyo. Size sakutsiba ngaphaya kweseshumi isahluko nesethoba isahluko, zona ziyimithetho yedini, siya kufika kwindawo yokholo. Kwaye apha kwincwadi yamaHebhere kweseshumi elinanye isahluko size siqale ngowama23 umqolo, siyifunda ngolu hlobo: Ngokholo uMoses uthe akuba ezelwe wafihlwa iinyanga ezintathu ngabazali bakhe, ngenxa enokuba bambona ukuba ungumntwana omhle, abasoyika isimiselo sokumkani. Ngokholo uMoses uthe akufika eminyakeni akavuma ukubizwa ngokuthi ungunyana wentombi kaFaro, enyula kanye ukuba eve iintlungu ndawonye nabantu bakaThixo kunokuba axhamle iziyolo zesono okomzuzwana. Ekubalele ukungcikivwa kukaKristu ukuba kububutyebi obungaphezulu kobutyebi baseyiputa, kwaye ekhangele ukwamkela umvuzo. Ngokholo washiya iyiputa akawoyika umsindo wokumkani, kuba wakoda ngokunga uyambona lowo ungena kubonwa. Ndifuna ukuthabatha umxholo ngale ntsasa, ukukhetha ngokholo, kwaye ndifuna ukuthabatha umbhalo la magama amathathu okuqala samashumi23 isahluko, ngokholo uMoses. Kwaye ukukhetha ngokholo, phantse yonke into esiyenzayo kufuneka sikhethe ngokholo, kwaye konke oko sifumana ukuba uMoses wakwenza kufanele ukuba kuphindwe. Kwakungokholo, hayi ngokubona, kodwa ngokholo. Kwaye isizathu sokuba ndikhethe oku ngayo le ntsasa ukuyizisa kwibandla kwesi simo, ibe kukuba kwesethu nkqu nakwezethu izikolo nathikelele sifumene okuninzi ukufundiswa ngenzululwazi, ngenxa yoku sitsalele abantu kude nokholo. Ngoku ukholo aluziswa ngenzululwazi, ukholo luyinto inzululwazi engayiboniyo, kwaye thina ukuba singaze silahle olu lukhulu kholo, ngoko sakuba ngokupheleleyo sisebumnyameni. Aku, nokuba singade sibe sifunde kangakanani, sinokulicacisa kanjani ilizwi likaThixo ukuze lingqamane neyethu indlela yokukholwa? Akukho ndlela yokumkholisa uThixo kungokholo lodwa. Isibhalo siyibeka ngokuphandle loo ndlela, kwaye kungokholo kwaye ngaphandle kokholo sitho isibhalo akukho ukumanelisa uThixo.
So if faith
ukuba ukholo alungqinelani nenzululwazi, kube nenzululwazi inganqinelani nokholo, oko kuzibeka elungqamekweni enye kwenye. Ngoko kufuneka sikhethe njengoko uMoses wenzayo, ngokholo siyakholwa.
Ngoku
ukuba silahla ukholo, asinakuze sifumane mthandazo uphendulwayo nguThixo, kuba lowo uzayo kuThixo kufuneka akholwe ukuba uThixo yena ukho kwaye uyabavuza abo bamfuna ngenyameko. Ke ukuba silahla ukholo, imithandazo yethu iyacinywa, asifiki ndawo.
So it's all that we can think of this morning is the whole
konke esinokucinga ngako ngalentsasa kukubambelela elukholweni. Ngoko ukuba silahla ukholo, konke amathemba ethu amkile, kwaye ukuba silahla ukholo, yonke ingqiniseko yethu kamoya imkile, kuba akunakho ukuba nokholo kwizinto ozibonayo, kuba zonke izinto ozibonayo zize zitshabalalayo. Ukuba sijonga kumntu othile omkhulu, umlungiseleli omkhulu, okanye inkonzo enkulu, zonke ziya kubhanga ngenye imini. Kwaye ukuba sikhangele kwesikhulu isizwe okanye esikhulu isixhobo, zonke ziya kubhanga ngenye imini. Kwaye ngoko kufuneka siphile ngokholo lwezo zinto inzululwazi engena kuzixela, kungokholo ukuba sibeyisi yakholwa. Ngoku silahlekelwa luzuko lwethu ukuba silahla ukholo. Ngoku ukuba siyachasela elukholweni, ngoko sithabatha ibandla silise kwimimango yengqondo. Kwaye amaxesha amaninzi bekucingwa phakathi kwabantu ukuba ngenxa yokuba ibandla lilikhulu kwaye beneenkonzo ezinkulu, zineengcopho ezinkulu, kwaye neyona inkulu abaninzi abanxibe kakuhle kwaye beqeqeshiwe abantu, kunye nokuninzi kwezezimali kuba benako ukuthenga into enjalo, thina amaxesha amaninzi sicinge ukuba oko kuyavuselela nokuba limelwe kukuba liphenjelelwe elibandla lithile. Okanye siye kaninzi sababiza abahlukeneyo abalungiseleli abaphuma baye entsimini baze babe nemikhulu imihlangano yezihlwele, kwaye sicinga ukuba maxa wambi ukuba abo baluphawu lwempumelelo, kodwa oko akuyiyo inyaniso konke konke, leyo yeyomntu impembelelo.
But the real inspiration comes by doing the will of God.
Kodwa eyona mpembelelo iza ngokwenza intando kaThixo, yabona, nokuba mnye okanye iqaqobana nje, nokuba libandla elikhulu okanye ibandla elincinane, akuthethi into. Nokuba yena ungomkhulu othetha kuvokotheke okanye indoda ekunzima ukuba ibazi ABC bayo, akuthethi into. Kuxhomekeke kumyalezo ewuzisayo ukuba uphenjelelwe lizwi likaThixo na, okanye uphenjelelwe kokuphuma engqondweni yomntu ukuphembelela. Abanye abantu bayakwazi ukuphembeleleka ngenxa yeciko lokuthetha, oko akuyenzi ukuba ibe yechanileyo. Ngamanye amaxesha bayavuseleleka ngenxa yokuba umfo eqeqeshekile ekubeni abe nokudlulisa uluvo lwakhe, oko akuthethi ukuba oko kokukaThixo, yabona. KungelikaThixo elingena siphelo kuphela lanaphakade elisekelelekileyo ilizwi, kulapho sinokufumana khona impembelelo, kwaye oko sikunikwa ngumoya oyingcwele. Ngokholo siyakwamkela. Ngoku sinokucinga ngoMoses kunye neli xesha likhulu lobomi bakhe, kwaye sifunda emva ngokuzalwa kwakhe, indlela uThixo wamkhathalela ngayo. Kodwa kwafika ixesha ebomini bukaMoses apo kwafuneka ibe lixesha lokukhetha. Ukuba sifunda kakuhle, sifumanisa ukuba waye engunyana wentombi kaFaro, kwaye waye eyindlalifa yetrone, nawaye eza kuba yiFaro elandelayo yaseYiputa.
So he would notice as he looked around after he'd become of age and of
ke wayedla ngokuqaphela xa ebheka-bheka emva kokufika ebudaleni bokuthwala uxanduva, kwaye nango ebeye abelapho loo makhoboka esebenza ngaphandle kwenyimpi-nyimpi iminxuma, aze uMoses njengoko waye ejonge ngefestile yebhotwe kula makhoboka manye uFaro wayejonge kuwo. Kodwa onjani umahluko owawukoko kujonga? Ndifuna ukuzinzisa loo ngcinga ngale ntsasa imizuzu embalwa, kwaye wangawuthixo wezulu angayibethelela kwintliziyo nganye apha. Yindlela ojonga ngayo kuyena ntoni na eye yenze umahluko. Umvangeli omkhulu uJohn Sproul, nowaye eguqulwe lulungiselelo lukamzalwane uBosworth, nokhunjulwayo ngabanintsi benu kwiminyaka eyadlulayo, ongowe Old Glory Barn, wathi ngamini ithile wayethabatha uhambo phambi kokusweleka kothandekayo oliqabane nomfazi wakhe, baye bese lasali eLorraine kwelaseFrance, nam ndikhe ndanecham lokundwendwela kwaloo ndawo inye, waze umkhapheli ebakhuphela ngaphandle emiyezweni ebabonisa izinto ezithile ezahlukeneyo, bada bafika mfanekisweni uthile uqingqiweyo wenkosi Yesu ubethelelo, kwaye umnu Sproul echasele ewujongile yena nomkakhe, baze ezintliziyweni zabo begxeka oko umzobi waye enako engqondweni yakhe okanye umchonqi Gxebe xa watsheza ekuphuma elityeni enjalo ukuba ngxathu into ukuze ibe ibonise ukubulaleka kunye nothando nosizi lwenkosi uYesu, kwaye indlela eyaye yonke ingaxolekanga kwaye igawulwe ngenkangeleko. Waze umkhapheli weza kumnu Sproul waza wathi, mhlekazi, ndiba wena ugxeka lo mfanekiso uqingqiweyo wenkosi uYesu. Waza wathi, ndiyawugxeka. Yena wathi, andimangali nakancinci ngokuba uninzi lwabantu xa luwujonga okokuqala liyawugxeka. Waza umnu Sproul wathi, kutheni, andiboni kwasizi okanye nayiphi impembelelo ekujongene nje yona into, ke ndiyamangaliswa ukuba kutheni umcongqi aze awenze ngolu hlobo. Waza umcongqi wathi, mnu Sproul, lo mfanekiso ulungile, kwaye umchonqi waye enento elungileyo engqondweni yakhe. Kodwa apho ingxaki ikhoyo ikuwe, ikwindlela le wena uwujonga ngayo. Babe sele emthatha kunye nomfazi wakhe ngesandla, waze wabakhokelela ezantsi esibingelelweni esisenyaweni lwalo mnqamlezo uxeliweyo. Waza wathi, ngoku mnu Sproul, khangela phezulu ngoku. Kwaye xa wakhangela phezulu uthi intliziyo yakhe yanga ingema, onjani umahluko ekwakunguwo ukuma qelele phaya ujonge kuwo ngalaa ndlela kunye nokuba uguqe uze ujonge ngendlela owawenzelwe ukujongwa ngayo. Kwaye leyo yindlela uThixo ayiyo, leyo yindlela ukholo oluyiyo, yindlela wena oyijonga ngayo.
If you look at it as some sort of a historical Bible of something that was in the days gone by,
ukuba uyijonge njengoluthile uhlobo lweBhayibhile yembali yento ethile yayikho kwimihla eyadlulayo, awusokuze ulifumane elona xabiso lenenye leBhayibhile. Kufuneka uguqe ngamadolo uthobele imiyalelo yaleBhayibhile uze uyijonge ngamehlo kamoya oyingcwele. Ndingabuza kwesi sihlwele ngale ntsasa, Kulunga kuni uthixo wembali akuko kuthi namhlanje ukuba yena akanguye okwamnye uthixo. Kulunga kuni akuko uthixo owayenokuthatha uMoses aze enze ngaye loo mimangaliso wayenzayo. Kulunga kuni ekunokusenzela kona ukufunda ngalowo unjalo uthixo ukuba yena akasenguye okwamnye namhlanje. Olunge ngantoni uthixo owaye enako ukuhlangula kwiziko elivutha umlilo abantwana bamaHebhere ukuba yena akasenguye onjalo uthixo namhlanje. Olunge ngantoni uthixo owaye nokugweba phakathi kokulungileyo nokungalunganga kumhla wadlulayo aze ohlwaye ukungalungisi asikelele okulungileyo ukuba yena akasenguye onjalo uthixo namhlanje. Siyela ntoni enkonzweni? Kutheni sichasela kwizinto zehlabathi ukuba yena akasenguye uthixo wologwebo olunye kwakunye naloo mbono inye awayesoloko enguwo? Bekuya kuba kulunga kuni kothixo owayenako ukuchukumisa isandla somfazi onomkhuhlane uze loo mkhuhlane unqumame ukuba yena akasenguye onjalo uthixo namhlanje? Bekuya kuba kulunga kuni ukukhonza uthixo waye enako ukubiza umhlobo wakhe aphume engcwabeni emva koba ebesele ntsuku nefi ukuba yena akasenguye onjalo uthixo namhlanje? Ngokholo siyakholwa ukuba ngethile ezukileyo imini yena uya kusibiza siphume emhlabeni, akubeni siya kuba lolungangecephe uthuthu kwakhona. Siqinisekisa njani oko? Asikuqinisekisi, siyakukholwa. Asicelanga ukuba siqinisekise nenye into, sicelwe ukuba siyikholwe. Ngokholo uMoses wenza oku nokuya, kwaye njengokuba uMoses njengetyendyana wakhangela ngefestile yasebhotwe kumakhoboko wabona kwa elo linye igquba likhedamayo limdaka lirhaphilile ludaka lingamakhoboko lawo noFaro waye wabona. Kwaye xa uFaro waye wakhangele kunye namayiputa babengeyonto koko igquba lamakhoboko, oko kuko kodwa ababelungele kona nje kuphela. Babengabaxovi daka ukwenza izitena ngodaka ukuze kuxhamle izixeko ezazisakhiwa nguFaro. Leyo yindlela amayiputa noFaro ababewajonga ngayo amakhoboka.
When he looked at him, it was a different look Moses had when he seen passing by.
Kodwa uMoses xa waye ebajonga bona kwaye ikokwahlukileyo ukujonga uMoses awaye enako xa wabona bedlula ngefestile imingxuma emikhulu ebusweni babo, iinyembezi ezazisihla ezidleleni zabo nemizimba yabo egobileyo, wabajonga bona njengabantu bakaThixo. Akazange abajonge njengamakhoboko, wabajonga bona njengabantu abakhethiweyo bakaThixo. Kwaye njengokuba ndizula umazwe ngamazwe nezizwe ngezizwe ndishumayele ukususela ekuzishiyeni kwam iingcango zalo mnquba mncinci elo liziko elivuleleke kumahlelo ngamahlelo engenamthetho kodwa uthando, akukho ncwadi kodwa iBhayibhile, kungekho sicengcelezo kodwa uKristu, ndizamile ukujonga ebantwini bakaThixo nakwabo bachasiweyo ngokuba bangabakaThixo abakhethiweyo nabonyuliweyo abantu. Andibabuzi ukuba bangabomnquba kaBrenham na, andibabuzi ukuba bangamaWisile na, okanye ukuba bangamaRhabe na, okanye ukuba bangabe nkonzo zobuPentecoste na, okanye amaNazarene, okanye amaPilgrim obungcwele na. Ndifuna nje ukubajonga njengabantu bakaThixo. Kwaye ngokubona ukwenza nesenzo sabo ukuba bazizo izicaka zenkosi uThixo, kwaye intliziyo yam ilangazelela ukudlelana nabo kungakhathaliseki nokuba banaphawuluni. Ndinqwenela nje ubudlelwane babo, ndiyabathanda ngoba ndisazi ukuba bangabantu bakaThixo. Xa ndibona umfazi esehla ngesitrato enesiketi eside nenwele zakhe zenziwe ngocwangco emqolo kwaye enekhangeleka indilisekile ilokhwe ndize ndibone elinye eliselula inenekazi mhlawumbi bengoontanga linxibe sincinci isikatula lisenokuba ngenkangeleko lihle ngokuphindwa kabini kunalo mfazi onenwele ezinde ngokubhekiselele ekujongeni kwehlabathi kodwa ndiyakukhetha icala kunye nalaa ntombazana inxibe njengomkristu nangona beyakube bemhleka bembiza ngobaxekileyo noko kunjalo ndiyakulithabatha elam icala usenokungabi mhle njengenye intombazana ngokweempawu kodwa ubona nto ithile ngokholo uyambona lowo ungena kubona lowo ubukhokelayo ubomi bakhe xa ndibona indoda emsebenzini ibizwa mdikoni okanye mshumayeli okanye umbaxi ngenxa yokuba isala ukutshaya nokusela ibhiya nokuya emidanisweni njengenxalenye yabo aze abizwe ukuba ungumbaxi intliziyo yam iphumela lowo ungumntakwethu ezantsi apha kulo mhlaba waseyiputa oko kwenza intliziyo yethu inqwenele ukumanga ize ithi mzalwane singabaphambukeli kunye nabasemzini kuwo lo umhlaba kwaye ndilangazelela ukudlelana nawe umoses kwafuneka ukuba akhethe ekhetha ngokholo bangaphi abafana abaselula engebalixhumela ithuba lokuba ngunyana wekafaro intombi bangaphi abafana abaselula engebalixhumelayo ithuba uMoses awabanalo ukuze bonwabele zonke iziyolo nobuqheleqhele behlabathi ukuze babe yikumkani yaseyiputa khona ukuze ihlabathi lonke libe sezinyaweni zakhe ubunjani ubuyatha bento koko ekufanelwe kukuba abafana abaselula bomhla wakhe bakucinga xa uMoses wakhetha ukuthabatha indawo yakhe kunye nabaxhwalekileyo abasokolayo abantu bakathixo kwakutheni ukuze enze loo nto ngokholo xa waphakamisa amehlo akhe wakhangela ngaphaya kobuqheleqhele beliphakade wakhangela ngaphaya kweziyolo zesono kwaye ibhayibhile yathi yena wakrota wangawuyambona lowo ungena kubona ngokholo kwaye wakhetha ukukhonza laa thixo kungakhathaliseki nokuba kwenzeka ntoni ayikaguquki uninzi lwethu lunokuya kwinto esinokuyibiza ngokuba sisakhiwo esingcono besinokonwabela mhlawumbi ubudlelwane neziyolo zokuhlala esitulweni esingcono sisenokuba ngabadume kakhulu ngokutshaya nokusela nangokunxiba nokwenza njengehlabathi kodwa yintoni undonakele uwaphakamisile amehlo wakho kwaye ngokukholo uyambona lowo ungena kubona kwaye uzithabathele indawo kunye nabachasiweyo oosingabaqengqeleki abangcwele bomhlaba kuba ngokukholo siyambona lowo ungena kubona senyula kanye ukuva ukuthuthiswa neenkcwaleko bendingenakuthi ebantwini mabazikhethele ukuxhwaleka andiyitsho ukuba kufuneka ukhethe ukuva ubunzima bekungasayi kuba yinto enobuntu ukuba ndiyenze kodwa ukuba ukuva ubunzima kuhlele endleleni yomsebenzi ngoko masikuthathe njengokuba kusiza andifuni ukuba nenze into niyenzele ukuba othile aze ahlekise ngani bendingethandi ukuba nithethe ezahlukileyo izinto ukuba mna ndingo ndingena kwibandla elingayikholelwayo le naleya kwezize zehlabathi kunye nezinto ezinjalo nje usenzela ukuba abantu bahlekise ngawe uyibizela ngokwakho kuwe bendingenakuthethela ukuze wena uphume phandle phaya uqhubeke usenza into etengxileyo Bendingena kufuna ukuba wenze loo nto, usenzela ukuba ubani othile makathi wena ungumbaki. Uzibizele ngokwakho leyo. Kodwa ukuba ihleli endleleni yakho eya kuThixo, liyeke ihlabathi lithethe oko lifuna ukukuthetha. Wena phila kanjalo. Uyazikhethela. Yonke indoda okanye umfazi kufuneka akwenze oku. Kwakunokuthini ukuba uFaro wayenokubona oko kwabonwa nguMoses? Wabona iintsokolo zabantu. Walazi ukuba laba yintoni na ixabiso lokuhlawulwa. Kodwa ngokholo wayikhetha ndaweni yokuba axhamle iziyolo zesono. Kukho mhlawumbi amancinane aselula amanenekazi ahleli apha. Njengabaqheleqhele abasebatsha abafazi, ihlabathi lingathanda ukuthi kuni, yenzani oku nokuya, nibahle, umzimba wakho umile kakuhle, kufuneka ukuveze oko. Kodwa dadewethu, phakamisa amehlo akho, ukhangele ngaphaya kwako, kulowo wathi, kungamasikizi ukuba umfazi anxibe ingubo yendoda. Ukuba amadoda asebantwini balapho uhlala khona. Ukuba abafazi oqhelene nabo bathe, cheba ezonwele zinde. Oko kuya kuphola. Kuya kuba koku okuya okanye okunye. Okanye, iya kwenza ngcono. Ungamameli kokuya. Phakamisa amehlo akho. Uze ngokholo ubone lowo wathi iinwele zomfazi ziluzuko lwakhe kwaye akasayi kuzinqothula. Ukuba bathi kuya kunika udumo, uyazibeka endaweni engcono emsebenzini wakho okanye kunye nomphathi wakho. Ukuba unokhe uthabathe isiselo sobuhlobo, ukuba ubunokukhe utshaye umdiza njengabafazi bonke, ubuya kuba ngosisihlobo kakumbi ebumelwaneni bakho. Ngokholo, phakamisa amehlo akho, khangele kuye lowo wathi, ngcolisa lo mzimba kwaye mna ndiya kutshabalalisa. Ngokholo, siyazikholwa ezo zinto. Asikuko oko ukubonileyo, kuyinto ethile oyikholwayo. Ngokholo, uMoses wayenza. Kwaye, kolu hambo lokholo, kuye kufike ixesha apho kufuneka kukhethwe khona. Ulothe wenza kwalo mpazamo ilusizi. Nesiye nathi siyenze. Amaxesha amaninzi sikhetha ukusilungeleyo. Sikhetha izinto ebeziya kuba ngcono. Ngaxesha lithile ukuba kukho encinane ingqwabangqwaba efikela ibandla. Aze othile athi, kulungile, idikoni okanye umalusi ukweli cala. Musa ukujonga kuloo nto. Jonga kwinto yebubulungisa. Khuphela loo nto ngaphandle uze ubangenise bobabini badibane. Obo bubuThixo. Kukhona ukukhetha, kwaye thina siyazikhethela. Sikhetha ukuthile okuya kuthi kusilungele. Kodwa uMoses wakhetha impatho embi kunye nehlazo, khona ukuze abe nako ukuhamba kunye nabantu bakaThixo. Khawufane uyicinge ngoku, yiphulaphule, enyula kanye impatho embi yabantu bakaThixo, waza wakubalela oko ekubeni kubo bungaphezulu ubutyebi, kuba wakota, embona lowo ungena kubona. Ngoku, uLothe ngelinye ilixa, kwafuneka enze ukhetho. Kwaye kusenokwenzeka ngale ntsasa ukuba kuya kubakho amadoda nabafazi abahleli apha abaya kwenza ukhetho lwabo lokugqibela. Uyile nto namhlanje oyiyo, kuba kwiqela leminyaka eyadlulayo wakhetha ukuba ube yile nto uyiyo ngoku. Kwaye into oyikhethayo ngoku yiyo eya kuxela oko uya kuba kuko kwisihlanu seminyaka ukusuka namhlanje. Kwisihlanu seminyaka ukusuka namhlanje kusenokuba uya kuba yimishinari. Kwisihlanu seminyaka ukusuka namhlanje kusenokuba uya kuba ngobalaseleyo umKristu. Okanye kwisihlanu seminyaka ukusuka namhlanje usenokuba uya kuba usesihogweni ngenxa yokuba wenze isigqibo esingesiso. Kwisihlanu seminyaka ukusuka namhlanje usenokuba uya kube ucoca ingqayi zokutshicela esirhoxweni. Kwisihlanu seminyaka ukusuka namhlanje usenokuba uya kube ulinyukazi esitratweni. Okanye uya kube uyindoda okanye umfazi oyinzuzo kulo naluphi na uluntu lwasekuhlaleni ngenxa yokukhetha kwakho kuKristu. Kwisihlanu seminyaka ukusuka namhlanje usenokuba uya kube useluzukweni, uhambe kuchwilo ngenxa yokuba wenze ukhetho lwakho namhlanje. Kodwa kufuneka ukhethile, kwaye musa ukujonga koku ukubonayo. Khetha oko ukubona ngokholo, yileyo yodwa into ebalayo. yileyo uyikhetha ngokholo. ULothe, njengoko kwafuneka ukuba enze ukhetho, uAbraham wanika ulothe olwakhe ukhetho. Naye uThixo kunika ukwakho ukukhetha. Khethani namhla, lowo niya kumkhonza. Emyezweni wase-Eden kwaye kukho umthi olwazi kunye nomthi wobomi. Umntu wanikwa ichama lokuba akhethe nokuba ngowuphi awunqwenelayo. Kwaye isekwanjalo nanamhlanje, unikwe elakho ichama njengabakhululekileyo ngokwasekuziphatheni, khona ukuze ukhethe nantoni na ufuna ukuyikhetha. Elam icebiso kuwe lithi, musa ukujonga kwizinto zesimanje-manje ezikungqongileyo kunye nodumo nobuqheleqhele onokuba bubo, kodwa khetha kambe ngokholo lowo onike isithembiso sokuba ngomhla uthile uya kubuya aze alungise konke okungalunganga, aze akunike obungunaphakade ubomi, aze akuvuse. Akukhathaliseki nokuba uthatha ecekisiweyo indlela kunye nabambalwa benkosi. Lwenze olo khetho. Ukuba kukho ingxaki esendleleni, ukuba kukho ingxaki elizweni, ukuba kukho ingxaki ebandleni, ukuba kukho ingxaki ekhayeni, akukhathaliseki nokuba yiphi na. Yenza ukhetho lwakho. Ngokukholwa, ndiya kumkhonza uThixo. Ndiya kuyithoba intliziyo yam ebukhoneni bakhe. Ndiya kuthabatha indlela kunye nabakaThixo abantwana. Ndibabona bona becekisiwe, baye bechasiwe, beqhutyelwa ngaphandle kwaye besenziwa intlekisa. Kodwa ndiya kuzola, ndithabathe indawo yam yokusebenza. Ndiya kuhlala ndihleli. Kwaye xa bona belila, ndiya kulila kunye nabo. Kwaye xa kukho intsizi, ndiya kukhedama kunye nabo. Indlela abaphila ngayo, ndiya kuyiphila. Njengoko uNaomi watshoyo, okanye uRute watshoyo kuNaomi, ezakho indlela zibe zindlela zam, ezam indlela zibe zindlela zakho. Apho uhlala khona, ndiya kuhlala. Apho uya khona, ndiya kuye. UThixo omkhonzayo uya kuba nguThixo wam. Thabatha olo ukhetho. Nangona ihluba isuse isikhumba sesazela sakho, sokucinga ukuba ungumntu othile, zihlubule isikhumba, wehle, uze uthabathe eyakho indlela kunye nelenkosi elichasiweyo iqaqobana. Uze uhlale ngentembeko entsimini yokukhonza nakuyo indawo yokusebenzela. ULothe wabheka-bheka, wathi ndinako ukuzikhethela. Waza wakhangela ngaseSodoma, wabona alungileyo anengcama sini, ukuba ayengcono kunoko uAbraham wakubonayo. Nalapho wayekhona uAbraham, wabona amathuba okutyisa iinkomo zakhe, ukuze abe nezityebileyo kunye nezingcono iinkomo. Ndiyathemba ukuba andivisi namnye kabuhlungu. Kodwa oko bekusoloko kuyindawo yokuma kwisininzi sabashumayeli, ukwenzelela ngevangeli, becinga ukuba bafumana eninzi imali ivela kwakuyo, itikiti lokutya. Ndikhetha ukuhlala kongavelisi into umhlaba, nditye ndisele emfuleni, ndidle ii-soda crackers, kunokuba ndenzelelele kwisigqibo sam sokholo elizwini loThixo ophilayo. Ndiyakuthabatha eyam indlela. Abanye kubo bathi, Billy, yintoni undonakele ngomhlangano wakho ngokuba kugcwele amaPentekoste amaninzi kuwo nje? Ngomkhulu wehlelo omlungiselelo owathetha loo nto, ndathi, ingaba elakho ihlelo liya kuwuxhasa wam umhlangano? Kungekudala kakhulu, kulinda ixesha weLuke, ndiyakholwa, kwakukho inqaku, kwaye umbhali wathi phaya ethetha malunga nabantu abangamaPentekoste, wathi, ibandla lamaPentekoste lona bandla likhula ngesantya esiphezulu ehlabathini namhlanje. Utheni kungokuba amadoda nabafazi baphakamisele phezulu amehlo abo, baze bakhangela kude ngaphaya. Waze umbhalo waphinda wabancoma abantu abangamaPentekoste, ongenene wathi, kwaye kukho abanye babo abahambe ngobukrwada nangohlobo olunjalo. Kodwa amaWisile anqula uvumonkolo, bona banqula uThixo ngovumonkolo, amaBhaptisi enza kwangokunjalo kunye namaRhabe, kodwa amaPentekoste amnqula ngeBhayibhile yakhe. Ngokholo siyasibona isithembiso. Ndiyakulithabatha elam iqashiso kunye nam. Akukhathaliseki nokuba bathiywe kangakanani na. Ndisenguye omnye wabo, nokuba bangade benziwe intlekisi kwaye babe nangawabo amanyuka ndisehla. Njengoko uIsrayeli wabanjalo, andisokuze ndifune ukuma kunye nobuxoki umprofeti kwicala lenduli uBileham, ndize ndizame ukuqalekisa into uThixo ayisikeleleyo. Ngoba kulankampi kukho elibethiweyo iliwa, kunye neligazi idini, kunye nentsika yomlilo. akukhathaliseki nokuba bagaxeleka enini, yona ibakhokhelela eloyisweni, kwaye kufuneka beze kuyo, ngoba bona bangabantu besithembiso abahamba ngokholo. Nangona bona bengelilo ihlelo, baye bengabaphambukeli, kwaye bakwanjalo abantu bakaThixo. Kodwa mna ndifuna ukuthabatha yam indlela kunye nabo, ndizibandakanye nabo kwizikhundla zabo, kungekho hlelweni labo, kodwa kobabo obudlelwane oburhanqe izinto zikaThixo ongunaphakade umoya, okuthi ngokholo ndilwamkele ubhaptizo lukamoya oyingcwele. Thixo, ndincede ukuze ndihlale maxa onke ndineso isimilo. Qaphela, njengokuba beqhubeka, sifumana ukuba uLoto wabona amathuba wezityetyisiweyo iinkomo. Abaninzi babona amathuba wetyetyisiweyo incwadana yepokoto. Abaninzi babona amathuba okuba babe ngabangcono abemi basekuhlaleni. Yena wabona enokwenza ezimbalwa ezongezelekileyo iidola. Wabona enganako ukwenza de abe ngusodolophi wesixeko, engowasemzini kwaye eyehlakaniphileyo yona indoda. Njengoko enjalo, mhlawumbi ndiya kuba yindoda eyintloko yesixeko. Wakubona kunokwenzeka ngoba kwakondlelwe phambi kwakho, kodwa akazange awubone umlilo owawusiza kutshabalalisa ilizwe. Waye engakhange azilungelelanise ekuthini elo lizwe laye lizele sisono, kwaye uThixo kumele alitshabalalise. Kwaye namhlanje abantu bazama ukuzilungelelanisa ngelithi, ingaba wena ndiyakuthi, ingaba unguye umKristu, baze bathi ndingowaseMelika. Oko akunayo nengaphezulu yakwenza nayo kunokuzama ukuthi entakeni yona elisele. Ayinanto yakwenza nayo. Yena uza kutshatyalaliswa, ngoba uThixo unobulungisa, kwaye ukuba iMelika iyasinda kunye nezono zayo, onobulungisa kwaye engozimeleyo, ongcwele uThixo uya kubopheleleka ukuba avuse iSodom neGomora aze axolise kuzo ngokuzitshisa kwakhe ngenxa yesono sazo, ukuba yena uyasiyeka thina sisinde naso. Ukuba uyanivumela ningene ezulwini ngemisebenzi yenu eswele ubulungisa, kuya kufuneka uvuse uHananiya noSafira aze abanike elinye ithuba ebeye kufanelwa kukuyenza njalo ngokuqinisekileyo. Kodwa ulilungisa. uHananiya wabona imali yakhe, Petros wabona uKristu. uLoto zange akubona umtshatyalaliswa kwabantwana bakhe kulandawo. Uninzi lwenu namhlanje nibambe narhanqa ezi zindala zicwaliweyo imvumonkolo nezinto, nibe ningakuboni unqaqadeka kwemveku kunye nokutshabalala kwabantwana benu. Akuyiboni intombi yakho kwindlu yothengiso mzimba, akumboni unyana wakho linxila okanye kwitafili yamakhasi ndaweni ithile, ngenxa yokuba laye linamanzi okwaneleyo kwaye isono asichukunyiswa. Kazange ambone umkakhe, intloko yayo yonke imibutho yokuhlala iguqulwa isiba sisimo setyiwo xa wayekhangele. Akazange azibone eqhesha aze asinde ecebeshu ukuya kwisixekwana esincinci endaweni ithile ngenxa yobomi bakhe. Akazange akubone oko, kuba wajonga kuphela koko kwakuphambi kwakhe. Kodwa uAbraham akazange aliqaphele ilizwe elalinawoneleyo amandla, ngoba yena wawaphakamisa wakhe amehlo waze wabona ingomso, kuba waye eza kuzidla ilifa zonke izinto. Owenene umKristu namhlanje uphakamisa amehlo akhe aze abone isithembiso sikaKristu. Banoyolo abo abanobulali ngokuba baya kuzidla ilifa zonke izinto, baya kudla ilifa umhlaba. Owenene umKristu ngokukholwa ukukhangela phezulu aze abone oko, mbize ngaloo nto ofuna ukumbiza ngayo. Waphakamisile awakhe amehlo, kwaye xa wakwenzayo oko uThixo wathi, Abraham, lihambe ilizwe lona lelakho lonke. Ngokukholwa uAbraham wakwenza oku, ukholo olunye nolo wayenalo uMoses. Kwabhalwa ngomnye umhlalutyi owathetha oku, ndacinga ukuba ngawona mazwi akhe abamnandi, ukuba uMoses wathatha okona kungcono kwehlabathi waza wakubeka kwesinye isikali, waza okona kubi kwenkolo wakubeka kwesinye isikali, waza okona kubi kwenkolo wakohlula ngobunzima oko kungcono kwehlabathi. Kunjalo namhlanje ukuba sinokubizwa nangantoni na sifuna ukubizwa, ababaxi okanye abangcwele abaphilisi okanye abaqengqeleki abangcwele okwaye nantoni na ofuna ukuyibiza, oko kubi sikuko kuya kukweyisa ngobunzima okona kungcono ihlabathi elinokuzisa. Bafuna ukubizwa abefashini yakudala, ongalandeliyo wakudala, umbaxi kuya kuyeyisa ngobunzima eyona nto ingcono umtyholi anayo ukuze akunike. Kuya kuyoyisa ngokuqiniseke kakhulu. UMoses wahlonipha ukungcikivu wakho kaKristu, wambona kwangaphambili uKristu, kamva wathetha athile anamandla avuselelayo amazwi malunga naye. Yabona, iNkosi uThixo wenu iya kunivelisela umprofeti onjengam kanje. Wayazi, wambona kwantlandlolo, waze wabalela ukungcikiva kwakhe kubungaphezulu ubutyebi kobabo bonke ubuqheleqhele behlabathi. Mhlobo ongumKristu namhlanje, ungayenza na wena loo nto? Nabo bonke ubuqheleqhele nodumo lwehlabathi ngokukholwa siyambona lowo wathembisayo, kwaye okona kubi kwebandla namhlanje kuyo yonke imeko yalo, noko kunjalo liya kuhlula ngobunzima yonke into umtyholi anokusinikeza yona. Ukuba siyakrazulwa, ukuba saphulwa, ukuba sibe zingceba, ukuba sididekile kwaye saphukile, sikumahlelo nezibaxi, oko kuya kwahlula ngobunzima nantoni na umtyholi anokukunikeza yona. Ukuqinisekileyo, wabalela ingcikivo kaKristu kobungaphezulu ubutyebi konabo bonke ubutyebi baseyiputa, kwaze kwafuneka enze okuthile. Wayikhalala iyiputa. Ndiyalithanda elo gama. Wayikhalala iyiputa. Yabona, wayekhangele ngefestile ekwanye, kodwa wayejongele ngokwahlukileyo kunoFaro. Wakunokuthini ukuba uFaro kwakunokwenzeka asibone isiphelo sakhe? Wakunokuthini ukuba uFaro wayenokubona isizwe sakhe sirhaqa? UMoses wayibona yena. Njani? Ngenzululwazi, ngokukholwa. UMoses wayibona yena. Yonke into awayeyenza yayingokokholo, ngoba uThixo wamthembisa uAbraham uyise ukuba yena wayeya kusityelela esi sizwe emva kwamakhulu amane eminyaka, kwaye uya kubakhupha. Kwaye ngokholo uMoses walikholwa ilizwe elathethwa nguThixo, futhi wazazi nje ngokwaselukholweni ukuba uya kuba yekhethiweyo inkokheli eya kubakhupha. Wayezazi apho akhoyo. Wathabatha indawo yakhe kwenyimfinyimfi mingxuma njengomxovida, ekubalela ukungcikiva kukaKristu kobungaphezulu ubutyebi kunokuhlala etroneni yaseyiputa. Wathabatha, akazange athi ndiyavelana naye. Wathabatha indawo yabo kwaye wahamba kunye nabo. Uzuko ku wathabatha indawo yabo, thina sihambe kunye nabo. Akumangalisi ukuba umbhalo nempembelelo wathi, ndiyakuthabatha indlela kunye nabambalwa benkosi abachasiweyo, ndiqalise kunye noYesu, ngoku ndiyaqhubeka ndisendleleni yam eya eKanaani ngokuqiniseka. UMoses kwakha kwathiwa ngomnye okokuba uMoses wanga xa wayenokuba ngunyana kaFaro kwaye enabo ubuqheleqhele behlabathi, wanga angangunyana kaAbraham kunokuba abe ngunyana kaFaro. Unyana kaAbraham owaye echasiwe kunokuba abe ngunyana kaFaro ikumkani. Ndingandi ngangunyana wenkosi uYesu kunye nesinye sezakhe ezicaka, ize ndithathe eyam indawo kunye nabantu abacekisiweyo beli hlabathi kunokuba ndibe ngumongameli wale inkulu United States of America, okanye ndibe nguElvis Presley okanye uPat Boone okanye nabanye na ufuna ukumenza yona. Ndiyakuthabatha eyam indlela. Amanenekazi aselula amelwe kukuthabatha eyawo indlela, ndaweni yokuba abe ngumary Pickford okanye thile inkwenkwezi yemifanekiso bhanyabhanya, ntombi ethile qheleqhele. Thabatha eyakho indlela kunye nelenkosi elicekisiweyo iqaqobana. Ndingangumshumayele epulpitini, ndishumayele obungena kuphandwa ubutyebi bukaKristu kunokuba ndibe yaseHollywood inkwenkwezi yemifanekiso bhanyabhanya, okanye oyena mntu mkhulu ehlabathini. Ukuba bekufuneka ndidle intwana, ndingqibe, okanye nantoni na ekwafuneka ndiyenze, ndiyakuthabatha eyam indlela kunye nabenkosi yabantu. Ngokholo ndiyakwenza oko. Ndikhe ndaliphiwa ithuba, kodwa ngobabalo lukaThixo ndisabona ngokholo. Ngokholo ndiyayibona ikude, naye owethu ubawo ulinde ngaphaya kwendlela ukusilungiselela eyokuhlala indawo phaya. indoda engumbuthi weRhafu ike yathi ngenye imini, kwakutheni ukuze ujikele ikhaya lakho kulaa nkonzo? Yintoni yakwenza ukuba unike ngeli xabiso amashumi 25 amawaka eedola ikhaya kulowa mncinane mdala nokukhangeleka uyimfungumfungu umnquba? Ndathi, bekungekho ngenxa yebandla ukuze ndiyenze laa nto, kungenxa yabantu abaphaya. Andinayo nenye kweziye zeli hlabathi izinto. Yonke ipeni yemali endakha ndayithabatha ijikelwe kweli bandla, ngoba ukholo lwam lokuThixo alukho kwizinto zeli hlabathi. Owam umxhelo ungentla, ngaye ndiyakholwa nani nonke ninjalo ukuba nilungile kuThixo. Kuyinyaniso ukuba ninjalo, thina ngokholo siyamkela, thina ngokholo siyamkholwa uThixo. UMoses kwafuneka akhethe, kwaze kwafuneka emva kokuba ekhethile wanyanzeleka alwe ukholo ngoko kuba akazange awoyike umsindo wekumkani. Ngoku ngokobuntu wayenalo ilungelo lokuyoyika inqubo, waye enelungelo lokuyoyika umsindo wekumkani, kodwa akazange ayenze ngoba wayenomsebenzi okumele awenze. Waye wayesemsebenzini, akazange akhathale ukuba ukumkani utheni malunga nayo. Wathabatha iyakhe indlela kwangokufanayo. Ngoku uFaro kakade xa ebona ukuba woyisiwe, wafuna ukunika uMoses kunye nabantwana. Wathi, kulungile konke, ndiza kuxela into endiza kuyenza. Nina nonke nje hlalani elizweni nize niphume nenze idini kuThixo wenu. Yindlela umtyholi asebenza ngayo. Oh, ungaba nguye owenkolo, utheni ungayi ngapha yawo zibandakanye nabandla lithile? Akunyanzelekanga ukuba wenze zonke ezi zinto, indoda ithi kumkani. Umfazi uthi, myeni, ndisindisiwe, andisayi kwenza inzipho okanye imilebe eqatyiweyo nezo zinto. Asisayi kuba sabakho ezo zinto, akusayi kuba sabakho zipotsoyi, nale mibutho nezinto azisayi kuba sabakho. Ndiphumile kuzo, ixesha lam ndiyakulibekela ukufunda ilizwi, ndihoye ikhaya. Ngoku jonga sithandwa, wena ungaba nguye owenkolo, kulungile. Ngoku jonga, yiyaphaya, ufumene ibandla elilungileyo. Hayi, awunjalongo, ukwelona lililo. Ukuba unomshumayeli oza kushumayela oko kuwe, umelwe kukuhlala kunye nalo, phengulula emva ezibhalweni uze ufumanise ukuba akunjalo na. Oh, athi, yiyaphaya, abayabona akufuneki benze oku yaphaya, yabona, abakwenzi oku ngaphaya, kuyiloo ndlela, hamba nje lo mgama, kodwa, akafuni ukuba uphume kulo ilizwe, yiloo ndlela umtyholi enza ngayo, akafuni ukuba uphume kwizinto zehlabathi, ngenisa nje ihlabathi ngaphakathi nebandla. Ngenye imini ndisiza ukwehla ngendlela, ndavula unomathotholo wam kwaye kwakukho ingoma, kwaye ndaqhubeka ukuphulaphula kwade kwafuneka ndithathe phantsi ingoma yonke iyophela phambi kokuba ndibe nokutsho ukuba ngengqiniseko yeyenkolo loo ngoma. Okanye umtyholi uzama ukuthobela izinto zikaThixo kwizinga lehlabathi, akunakuyenza loo nto. Thixo iba nenceba. Andikhathali ukuba mangaphi amacwecwe Elvis Presley awabhalayo azo zonke ezilungileyo zenkolo ingoma. Usaphethwe ngumtyholi, uthumele uninzi labantwana esogweni kunye nayo yonke imigushuzo endiyaziyo kulo lonke ihlabathi kulo mhla. UPat Boone kunye nabo bonke babo wayekade engowebandla likaKristu kunye noElvis Presley umPentecost banguJudas Iscariot ekwimo yaloo madoda. USathana uzama ukuthoba izinto eziphezulu zikaThixo khona ukuze bakwazi ukuzixuba ezantsi apha. Abantu abasayi kukhangela phezulu ngasentla, lena bajonga nje apha bathi, kahle konke kuyafana. Akufani, phuma elizweni. Wathi, ningahamba nje okwentsukwana, nize nihambe nihlale elizweni. Ngokuqiniseka wayesazi ukuba babeya kubuya, ngoko wafumanisa ukuba oko akuyi kusebenza. Ke wacinga okuthile okwahlukileyo, wathi, ndiyakunixelela emanikwenza, phumani niye naphi na enifuna ukuya khona, kodwa shiyani bonke abafazi benu, bonke abantwana benu nazo zonke iinkomo zenu, zishiyeke apha, zishiyeni apha nize nina niphume. Kuba wayesazi babe nezinto emva phaya, oko kwakuya kuphinda kubabuyise, kwaye oko kukho umtyholi akuthethayo kuwe. Oko nje usayeke ezinye zezinto ezizezehlabathi zijinge kuwe, usafuna ukutshaya, uyafuna ukusela, ufuna ukunxiba njengehlabathi. Oko kulunge kanye ngolu hlobo umtyholi afuna ngalo. Ndiva kakhulu malunga nokujibilika, andikholwa ukuba kukho ukujibilika okuninzi njengokuba abantu becinga kukho. Bona nje bashiya impahla eninzi eyiphutha ukuze iphinde ibatsalele emva. Yiloo nto nje qha, imijibiliko emininzi asiyo le nto bathi yiyo. Ushiye okuninzi kwehlabathi emva phaya, oku ya kuloba. Salwane ndiyakuxelela. Xa uSirayeli wayesele elungile enzulwini zobusuku, babesele benazo zonke izinto ababenazo kweli hlabathi ziqoqoshiwe kwaye zilungele ukuhamba. Thixo sikuthumelele imvuselelo enjalo. Siqoqoshe yonke into size silungele ukuhamba. Umemezo lwasebusuku kukuza. Phumani niye kumkhawulela. Uya kuba ngcono ubesele uqoqoshe yonke into. Uya kuba ngcono ungabi nanto eli hlabathi likulobele emva. Kwamisondo enokukugcina uphantsi, qoqosha, masilungiseni, siyahamba. Kwaye uyazi intoni, ndiyakuxelela, babenyaniseke kakhulu kuThixo de uFaro waphakuzela ezinzulwini zobusuku wathi, phumani, phumani, nivendleleni, thabathani konke kwenu nihambe. Ndivuyiswa kukuba umntu angaphila ngokusondele kangako kuThixo de umtyholi angayazi nokuba makenzeni ngaye, injalo loo nto. Phumani, hambani, thobelani uThixo okholo. Wabona isithembiso. Engumcovidaka okanye engengumcovidaka. Wathabatha indlela yakhe kunye nelenkosi elichasiweyo iqaqubana. UFaro wathi, thabathani konke kwenu niphume niphele apha. Andikwazi mandikwenze ngani. Wayenyaniseke kangako kuThixo. Ngokholo, ukholo liyakusebenza imimangaliso ukuba uya kuhlala unyanisekile kuThixo. Ngokholo, siyambona. Elethu ixesha liphelile, lidlule ixesha. Kodwa, ngokholo ngalentsasa, phakamisa amehlo akho. Musa ukubona oko kukungqongileyo, eli hlabathi lale mihla. Kodwa jonga, uze ubone lowo unike isithembiso. IBhayibhile ithe, asiboni zonke izinto ngokugqibeleleyo ngoku. Kodwa siyambona uYesu. Jonga kuye ngalentsasa, zaye iindlela zakho ziya kuguqula. Ngeli thuba sithobisa iintloko zethu okomzuzwana ukwenzela ilizwi lomthandazo. Yanga iNkosi ingongeza ezayo intsikelelo kuwo umyalezo. Cinga entliziyweni yakho ngoku. Ingaba ubukade ukhangele kwizinto zeli hlabathi. Ngokholo, uyambona na uYesu. Ingaba ukhangele kolwakho udumo, elakho ibandla, kwinto ubuyiyo ubume basekuhlaleni bakho kunye neli hlabathi. Okanye, ubona uYesu othe eselusizini, wazibeka ngakwesokunene isandla sosenyangweni phezulu. Yena weva ubunzima bokufela inkolo. Ilungisa lifele abangemalungisa. Bungena kukhe uphakamise amehlo akho uze ubone la mthi wobomi ngaphesheya ngoko. Ushiye lo mthi wenzululwazi nolwazi uze ukhonze yena. Bungethandi ukukhunjulwa emthandazweni phambi kokuba ndithandaze. Phakamisa isandla sakho. Senzela sona nasiphi na isicelo onokuba unesidingo ngaso. Thixo akusikelele. Uyasibona sonke isandla sakho. Ukuba ungumoni, phakamisa amehlo akho uze ukhangele ngoku. Ukuba ubusoloko ungulowo ongakhathaliyo, ukuba ubukhe waba neempixano ezincinane kunye nezincinane izinto, kwenza mahluko omni, uya kufa ngenye yezimini. Ngeyiphi imini, mhlawumbi namhlanje, akwazi. Iyure ukusuka ngoku, usenokuba sesihogweni, okanye usenokuba sezulwini, kodwa kufuneka ukhethile ngoku. Ukuba kukhona ntoni na ebomini bakho engalunganga, khetha ngoku, ngokholo. Uthi, kuhle, ukuba nje ndingakhe ndiphindise kuye. Ukuba ndingakhe ndiphindise kuye, akukhathaliseki noba bakwenze ntoni, khetha ubomi, khetha ubomi. Kuba uYesu uthe, ukuba ngokusuka entliziyweni yakho, awuxoleli wonke umntu isikrexo sabo, ukwenje njalo naye uba wenu osezulwini ukunganixoleli. Ye, sondela nje kanjalo, ukuba kukho noba inye ingcingane entliziyweni yakho ngokuchasene naye, nokuba ngowuphi umntu, ongumone okanye olilungisa, usengozini yowesihogo umlilo. Ngoku phakamisa iliso lakho. Ubona ntoni, utshaba lwakho okanye ubona umsindisi wakho. Yintoni okhangele kuyo ngale ntsasa? Ukuba uyakula, naye ugqirha wakho esithi awunako ukuphila, phakamisa iliso lakho, use emnqamlezweni, apho yena walinyazwa ngenxa yezikrwaqo zethu, ngemivumbo yakhe saphiliswa. Musa ukujonga koko ugqirha akuthethayo. Yena usebenza kwinzululwazi. Ukholo lusebenza kummango womoya noThixo. Masicinge ngezi zinto ngoku ngeli thuba nisaphakamise izandla zenu. UThixo uzibonile, masithandazeni.
O
Thixo ongunaphakade, ekuzoleni kolunqulo ngoku, emva kokuba umyalezo uphumile, Musa ukuvumele ezo mbewu zelakho ilizwi, Nkosi, ziwele kumhlaba olulwalo. Musa ukuvumela umyalezo, Nkosi, uwe phezu kobobo, ameva ukuze amaxhala obubomi njengolodwa abe nokuminxa uphume ekugqibeleni ube ngumlahlelwa ngaphandle. Kodwa Thixo sikelelekileyo, mawuwele kolungileyo echumileyo imihlaba kweziguqukayo intliziyo kwakunye neyam oku kwayo Nkosi, ukuze sonke sibe nako ukujonga ngekaThixo iglasi yokujonga, size silibone elichasiweyo ibandla lenkosi uYesu, abantu abachasiweyo indlela echasiweyo, kwaye singahamba kule izukileyo yona indlela. NjengoMoses wayengazazi apho wayesiya khona, abantu babengazi apho babesiya khona, babengayazi indlela amabayihambe, bavela nje banduluka. Kwaye Nkosi Thixo, njengokuba eli culo limnandi kangaka lidlalwa okholo siyalibona elo lizwe likude, makwenzeke kanye ngoku ukuba amadoda nabafazi abalapha bangacingi ngako oko ihlabathi liya kukuthetha okanye uhlobo abahamba ngalo, bangabangavele nje baphakame emoyeni wabo baze bahambe. UMoses walandela ukukhanya kwaza kona kwamkhokelela kwilizwe lesithembiso, engazi apho wayesiya khona, kodwa wahamba nje ekukhanyeni ukuya kuloo mhlaba wawukhanya unemini. Siphe Nkosi namhlanje ukuba abaninzi apha baya kuhamba ekukhanyeni kwesibhalo kunye nasebudlelwaneni bukamoya oyingcwele kwakunye nebandla elona bandla elamazibulo, iintsana ezisandula ukuzalwa, iintsana ezamkele uKristu zaze zazaliswa ngumoya oyingcwele zikhokhelwa ngumoya. Singahamba kobu budlelwane sisonke kwizinto zikaThixo, simkhonza elubhaptizweni ekuhloneleni ukufa kwakhe, ukungcwatywa kunye novuko. Singamkhonza kumyalelo wakhe, lindani eJerusalem nide nambathiswe amandla avela enyangweni. Singamkhonza kwimpiliso engcwele ukuthandazela abagulayo. Singamkhonza kumthendeleko ukuqhekeza isonka ngobunye bentliziyo sidlelana elizwini likaThixo. Singamkhonza kuzo zonke izimiso zakhe ezingcwele lide ilizwe libonakale. Siphe oko Nkosi, yiva umthandazo wethu njengokuba sikunikela konke kuwe ngoku egameni leNkosi uYesu. Ngoku iintloko zethu zithotyiwe ngokuzola ngokucotha, masikhe nje sicule le ngoma ngoku olu lunqulo, umyalezo udlule, kungabikho bani umkayo, zolani nje masinqule. Umyalezo kukulungiswa, cinga kwakhona ngoku oko ukwenzileyo, oko ubumelwe kukuba ukwenzile, oko okukwenze into oyiyo namhlanje. Yintoni ekwenza ukuba ugwebeke namhlanje kungokuba wenze into ethile ngezolo? Kuya kuba yintoni ngomso? Yilungise namhlanje kwaye uya kukhululeka ngomso, yabona? Ufanelwe kukwenza ukhetho. Ungalwenza njani? Ngokholo. Ngoku ndiyeka yonke into, ngoku ndiyayeka kwaye ngamhla uthile ndiya kuya ngaphaya. Ebungcweni elingaphaya uzohlangana kuluya luhlo. Nqula nje iNkosi emoyeni wakho ngoku. Ebungcweni elingaphaya sohlangana neliya lichasiweyo ibandla, lunzima uhambo kodwa sohlangana ngenye imini. Ngokwethu onobubele ubawuphezulu siyakunikela ngembeko yethu yendumiso ngenxa yezizukileyo isipho sothando lwakhe kunye neentsikelelo ezingcwalisa awethu kunye nele Nkosi elicekisiweyo iqaqobana ngokholo ndiyakhetha. Ebungcwanelingaphaya sohlangana koluya luhle unxweme elingaphaya ebungcwane ebungcwaneni elingaphaya sohlangana koluyaluhle ungcweme kukho ilizwe eli nqule njena olulu unqulo ukholo endilubonayo ngokholo ndenza okwam ukukhetha Oba ulinde ndiyababona bonke abenkosi ngaphaya umzalwane uGeorge umzalwane uSeward bonke abangcwele Dina ndawo yokuhlala phaya ewe nkosi ubumnandi uyise wakhe uHoward uEdward bonke abangcwalisiweyo abahlobo abathabathe indlela emva ngaphaya kwilixa elide eladlulayo ebungcwane ewe nkosi elingaphaya elingaphaya sohlangana ngolwanqweme luhle siyakucula ngoluya luhle Oh Thixo Zilungcutu ingoma zabasikelelweyo Zuko kuThixo Ukuhlupheka kungasekho Ayukukhalaza ngentsikelelo zaleyo yakuphumla indawo Ebungcwane obungaphaya obungaphaya sohlangana kolu